Samuka, ngati wandisalila ndende ngafune sojani koposera kukusunga wina zapangeza iwe zamugwiritsa
chifukwani wenda litso ndalitso ane chikondi ja kondi ndalitso ndalitso ane ndichifukwa makupempelela kuti zizi kuyendela ndichifukwa makupempelela kuti zizi kutekela Chifukwa makupempelela Kuti zizi kuyendela Chifukwa makupempelela Kuti zizi kutekela Chifukwa niwe ndalitso ndalitso ane Chikondi chakondi ndalitso ndalitso ane Chifukwa makupempelela Kuti zizi kuyendela Ndichifukwa makupempelela Kuti zizi kutekela